Wele
msafe,
ulipoze yako wapi?
Namba nane yako wapi?
Niko hapa. Ulipoze yako wapi?
Tuko hapa.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Devo akileta shida, TW. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma.
Mele 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 mana mabonde nimepitia re, nikisukuma neno la Bwana re, nazo chukire, nazo chukire, nazo chukire. Okay, tiga wana we. Okay, tiga wana we. Okay, tiga wana we.
Lord, I want to praise you every single day. I want to love you every single day. I want to praise you every single day.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Devo akileta shida, TW.
Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma.
Namba nane size, aka mama wambo. Kikweli ninapiga neno.
Fungua milango baba.
I want to praise you every single day. I want to love you every single day. I want to praise you every single day.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Devo akileta shida, TW.
Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma.
Shetani na fire, tumpige mateke aende. Neno la Bwana mbele liende. Neno la Bwana mbele lisonge.
Okay, tiga wana we. Okay, tiga wana we. Okay, tiga wana we.